I think that so many people have no idea what is happening between Russia and Ukraine. Like people just know kuna a war inaendelea.
Educators, master.
Let me just give you a small idea of what is happening.
Mm-hmm.
So Russia, Ukraine.
Mic testing, 1, 2, mic testing, woof woof. Are you ready?
I was born ready.
Insert intro here.
Say que me gusta.
What's up, people? We are back.
Tumerudi.
Hey, najoba tu misu kunje.
Hey, by the way, tunalio kunje, man.
Huku watu bana wanapitia.
Watu wakaina habari.
Wametumis mbaya.
Ndio Rito na Githinji walienda wapi? My brother and I.
Sikia huku nje watu wanasikia. Ai, sikia sauti ya Ndio Rito for a while.
Ndio Rito makale. Hata ni Caleb. Kwanza, watu wamemiss Caleb huku nje, but it's all right. Man, I got you, man. I'm here. I'm back for you.
Unajitanga Githinji mutai. Sasa Caleb umetoka wapi?
But they, nilisema kama wewe si pronounce Caleb, just call me Githinji or Mutahi. My name is Caleb. Happy to be back on the pod. Hey man, it's been long, man.
Good to be back, guys. Good to be back. It's been a minute.
It's been a whole minute, manze.
Tumewangusha kidogo bana.
Atujangusha mtu by the way.
Ama no one knows you anything.
No one knows you anything, manze. No one knows you anything.
Ah, just in my text to your social media manager.
I didn't text.
I can release that. Yo, I'm doing a podcast. I'm a no one knows us anything.
I'm saying the good side of having a manager. Accountability.
Ah, la tuskuma. Excuse me, I'm not text zake. Last but not least, mashtaka. Talking of names. Scary tweet.
Mm-hmm.
Guys that lose their English first name and go by the name Onyango Omondi, Njoroge Kibali, or Githinji Mutahi usually have this sense of grandiose, cultured sense of accomplishment and intellectualism. They will use English in the most articulate way to complain about the Western world. Mapatikala leo.
The grandiose, manze. Nakwambia manze, sisi
kwetu. Kwanza niambia vile ya grandiose.
Grandiose. Ujui mimi ni grandiose.
Siliambia grandad.
Grandiose. Sa grandiose namaanisha it's your grandiose, your grandad. But anyway, manze, you're like people who use their native names. Using your native name is the beginning of intelligence. Atiki la Bible inasemanga ati if anyone lacks wisdom, let him ask of the Father. So inafai make you get a mask or start using your native names. But they ukitumia your native names na
kusanga nini. Hiyo verse hiyo. Na ukikuwa pastor na tupoteza si wote bana.
But they like, hakuna kitu tamu kama kutumia your native names. Mm. Ah, mewe, kuna place fulani, kuna maklas fulani na attend place fulani kwa church hapo. Sawa,
sema tu utaki kutuambia lakini unataka kutuambia.
Lazungoje. Sawa, askia sasa kiji introduce pale. Eh, basi hapo ndo mjua sio grandiose mko wengi. Eh, askia mzee SG Wanjiro Murage. Eh, SG.
Omondi Olosh.
But it's a starting place of intelligence using your native names.
Okay.
Yeah, it gives you a sense of, you know, not only grandiose, but, you know, gives you wisdom.
Zuri means you taji kustart. Juni shafika.
Ushafika.
Umekuaje lakini?
Umekua fiti, manze. It's been a minute.
Achujaji introduce vizuri.
It's been a minute. Oh, manze, kujua kuna newcomer sapa.
Tumia majina zetu za grandiose.
Grandiose. Ojua, I realized, I was telling you a while back, nilingia kuangalia numbers the podcast, nika realize tukona a whole new audience. Na sijili tokea wapi.
Mujitambulishe bana.
Jitambulishe bana.
Who are you guys?
Leo.
Where are you listening from?
Bana.
Unawabambia wapi? Number ni ile ile.
Ile ile. Social media ni ile ile.
Social media ni ile ile. My brother and I on all platforms.
Ndiyo sasa.
Like, comment, subscribe.
Yeah.
And this is yours truly, Ndio Rito Mutahi.
And I'm Githinji Mutahi. Or Caleb. Caleb. But yo, man, let me give a shout out to a friend of mine. Sijikata sikiza hii ni new. So, kuna ubeshtia angu fulani. Tunaongea kuhusu names. asi nilisikia nilimuulizanga jina yake. Remember my name is Ivory. Sasa mje nilisikia nini? Nilisikia Ivy bana. So for the
alisema
Ivory.
Oh, Ivory.
Ivory.
Oh. Ivory like ivory kala.
Yeah, ivory shia kriya. Ivory is elephant.
Yeah, it's elephant.
Ah, I nilisikia Ivy. Sasa mimi all the time kwa niki namuita Ivy. Sasa si umsema that ina twang pia mimi.
Ala ni kijana ajio kutoeng hapa. Kumbe si jina yake bana.
Eh, hadi eh ni aje Ivy. Uko fiti? Uko fiti? Ah. Si juzi mazee. Nika moni mtext. Kamwambia, "Hey, yo, what's up Ivy? Who is Ivy?" My name is Ivory.
Ah, Chava. Hey, na Chava.
Basi ungeje introduce the image yako ni Ivory.
Na Ivory, who is Ivory man? Alafu pata naitwa Ivory Njogu.
Ivory.
Ah, yeye ni kali. Yeye anaita mtoto wangu.
Yeye ni kali.
Eh, baadhi ya siku hizi kwanza watoto wa 2000s. Eh, wanakuja na majina exotic buda.
Eh, majina zingine crazy man.
Unapatiwa jina ya mtu unaandika kwanza ndio ukitaka kumuita. Una refer.
Mazi majina ni crazy. Bali umefikia jina za watu wako na
acha hivyo, acha hivyo. Ushaikuwa na ex wako mwenye mshapanga majina za watoto wenu.
Exactly.
Na mnajua ni wangapi.
Ni wajua ni wangapi mshapanga majina.
Nilikuwa na ex kao hiyo bani. Alikuwa na majina za Greek. Unaona anakuja na kuambia this means love in Greek.
Yeah, anamaanisha love in Greek nini?
You're going to call a first child. Hey, hizi vitu zifanya mwalobo ya panic by the way.
Sijaje ukibadhia cha nikuambie ile point mtaza kuna mtoto. Ndio ndo the beginning ya kuachana.
Walai.
Ngoja watoto wafike kwanza ni mwapa.
Beginning of the end.
The beginning of the end, manzi. Umekwaje wewe manzi? Umekwaje?
Umekuwa fiti? So far so good. Hii mwaka nimekuja na challenges zake, mambo yake. But I cannot complain.
It's a good year.
So good, yeah. I'm learning a very important lesson of late.
Which is?
Lesson called delayed gratification.
Hey!
Hiyo ndio lesson sahi ina skip through my mind.
As in, si lazima uenjoy kila kitu sahi.
Hey, bana. Sahi nimeanza kulearn manzee. Wezi live for other people.
Abala.
Lazima uset foundations for nini, for the future manzee. Because unajoin as a fika place yenye. You can get all that which you want. Like, get not all of it, but most of it.
Most of it, yeah.
But lazima ujitrain to get what you need.
Yeah.
As opposed to what you
to
want.
What you want.
Because if you keep getting what you want, soon you'll be begging for what you need.
Repeat that for the people at the back.
Kwanza mlipige picha alafu mweke kwa frame. Mwandike hapo chini. If you keep buying what you want, soon you'll be begging for what you need. Frame it.
Perito Victor,
1952. 1951,
Buddha.
Make it black and white. This is the year of wisdom, bro.
Hapana, yangu ni ya faith.
Umekuwa aje?
Mimi ni kuwa fiti, pia mimi na learn some few things hapa na pale.
Angusha yako tu frame.
Na land manzi F1 merudi. F1 merudi, kizenchi mutai 2022.
Hamilton is good. Kizenchi mutai.
Hizi makoti za kutuambia hapa o. Matutisha na maluka hapa. Hapa, siyezi tisha hatu. I realized that mina bade na kwa msi full of wisdom sometimes.
Go ahead, blow your own trumpet.
I'm saying the truth.
Yeah, it's the truth.
So I went somewhere, and I was quiet. I was quiet for the whole meeting. And then towards the end, pale akasema hey, kalaba nyamaza sana wange. Niko drop some few words of wisdom pale. I was like, ay! Sometimes Vladi, I was like, ay, kumu nakuwa na wisdom. Minaishi kudhani wewe ni joker bana.
Bana hii ina kwanga advantage ya. Unajua sisi tumelelewa na very intellectual parents.
Exact.
so tunakaa Bible tunasemanga daily so yeah. tuko well informed
especially story ya Bible hata church kuna mtu aliketi kando yangu buda alisikia nikiomba ako like mzee muri wow. But then you got like, when you realize, wasi ulibeba ufala sana. It's all right, I'm not complaining, maze. It's okay.
That happens a lot. Just to nakula lunch na colleagues. So I don't know how tulianza kuongea stories za Bible.
Uh-huh.
Manyamaza tu hapo nasikiza. Usually natakanga kucheza chidi, sitakangi kuongea. So msaka uleza, na Victor ono naja hii story.
Ukaanda
kutropis. Nikaza kuongea, nikaona watu wala liangalia. Where did I?
But pia mi upenda kukua incognito kidogo. Sitakangi kuwa strike only msenda standout, especially stars tipendi kuwa msenda standout manzi. Napenda kuwa chini ya waters kidogo, chini ya maji.
True man.
Unaona ni mimi ni mjinga bro, lakini mimi si mjinga manzi. Usinibebe ujinga tafadhali. Nikuna wisdom man. Sikwangi mjinga hivyo.
Atakuwa
niko na ujinga ni kidogo tu. Ni kidogo tu manze.
But
on a serious note manze, let me remind guys again that I'm a wise guy. Ujua tiki wana sema you've been learning about delayed gratification. Ujua ni kinda tuna learn the same things in different ways sahi.
Yeah.
Ju sahi nimekuwa at a season where I appreciate that life is in stages. And it's very difficult to skip a stage of life.
Yeah.
Because one stage of life and I could set up for the next stage of life.
True.
And you just can't skip some stages of life.
True.
Because utako may skip some fundamental lessons and if you skip stage of learning the life, as in the next stage itaku mess up.
True.
Ni kama vile tunaombanga God akupatie blessings, but your blessing I come. Jukuko ready for your blessing. Macheki. Like your blessing it come, itaku mess up. So, hakuna jai come. So, enjoy your stage. Unakuwa prepared for the blessing. Then the stage of the blessing will come.
Kama wewe unafanya kwa media station na ulikuwa natafuta mtu wa kuinterview.
Kesho.
Contact us.
Yeah. So, that's what I'm learning right now.
We have Githinji Muchai, a man of wisdom.
As Reverend Julian Kula would say. Asemanga, I'm a student of seasons. So me, I'm a student of seasons and stages.
Yeah. But it's true. Life is about seasons.
Yeah, exactly. So I appreciate your facts, Sam. As in, I've never been more at peace at the stage I am of life right now.
Yeah.
After ku understand your facts that life in stages. Kuna hii book imeandikwa na boys anaitwa Murithi Wanjao.
Grandiose, another grandiose.
Murithi Wanjao mandika a very good book called Seasons. You should look for it. And evaluate the different seasons of life and how life is in stages.
All seasons of life.
All seasons of life. Including your cousins.
Yeah.
Your four cousins.
The four of them. No?
The four of them.
brother, isn't it good?
So it's a good book. Okay, so my book itaku open up to different seasons of life.
Amazing, man.
But anyway, another news.
Since we recorded a podcast, the latest episode, a lot has happened.
A lot. It's been
first of all to make up and down. Mara. Githinji Muchai is not available.
Yes, could you come on Nerito Ayugo?
NBC could available. It's been tricky, but
finally we're here. Finally we're
both idols. You can Endman Zaba Lilili. By the way,
pesa iko imeisha, hakuna place unaenda, unaweza enda sasa.
So a lot has happened.
A lot.
One of the events that has happened between now and when we last recorded a podcast is Valentine's Day. Buddha, I would like to know, brother. Hata hujaniambia Valentine's Day, form ilikuwa gani?
Kwanza Valentine's ilikuwa siku gani? Sasa ilikuwa Monday.
It was on a Monday.
Man, I was just in the house in prayer. Hallelujah.
Okay.
Anyway, mimi kama kawaida Valentine's zangu nakuwa kwa nyumba. Where else will I be?
Oh, nilikutafuta men's conference siko kuona. Kumbe ulikuwa tu kwa nyumba. Nilidhani uko date.
Unajua, date na nani buda? Unless less in a day from with myself. What you a funny thing, Yati? I don't know if you remember, but you called me and told me, hey, yo, kuna a friend of mine. And after I was going to date at cafe.
Oh, yeah.
Wafanye PR, yeah, yeah, see. Sasa ukaniambia wewe turn up kuna
kuna food
na kuna date wako.
Wako. Sasa wewe show up.
Wewe show up.
Pigwe picha kule mweko social media.
Bas. Sasa amika kubali basi. Kasema boy. Kwani iko nini? Si twende. Alafu manzele, nikaani kafikiria hii story. Nikaona mana hapana. So imagine picha zangu za trend pale social media, niko date pale at cafe. Na kuna potential wangu huko inje.
Anakuona na mtu mwingine.
Eh, baada mimi sijui mtu ni nani tuanze hapa.
Kuna kale boost.
Kana kunijudge hapa hivi. But anyway, mimi niko kwa nyumba ma. Just say, story ya mapenzi. Nikwambia mapenzi ni overrated. Love ni overrated. What give you lazima manyanga as in life na revolve around relationships na love na nini. As in hii kitu ni overrated bana.
As in size a person is single.
Neither mse ana date ama mse atafuta kumsa ku date. As in neither of the two. Kuna mzika tu hivyo enjoy.
Jamani niko single.
Enjoy your single.
Nova, mystery of Valentine's manze. Nilikuwa heartbroken hiyo siku boda.
Ulikopelekwa out nini?
I'm real, manze, hadi sasa hii bado sija recover. Manze Rihanna ako na ball baba. Bala manze, not a hard chance.
Ulikuwa umpeleke out kidogo.
Ah, nilikuwa najua hiyo la baliza dunia. That is what will make me know in the world.
I think it's funny how wanaume huku nje wako heartbroken jury had manze. It's like you stood a chance, man.
As long as a chance.
But jua, wasi wana sema, no offense to manze, to... I hate what you say.
Drake.
Z, no Drake. Ah, what is that you like?
None you.
Like the father's child. The dad's the child's father. The father's child. The child's father.
Say to baby dad.
I just say kwa daktari wa jina.
Kwa nini unataka kutumia jina?
I mean, no offense to him, but I was gonna say ma. Like
wait, bado hujakumbuka jina yake.
I was even asked you any help. Wasn't even go blank, man. We go blank, but it's all right.
Some of two is a circle, Zako.
I saw my circles, man. Kisha pita ama celebs wa Kenya. Anyway.
Kisha pita nani? Who's the man naito aje?
Diana B.
Acha Diana. A celebs. Pemis nani hepa sasa.
Ama zindo ma celebs wa jisemea. Kisha pita mi mwenyewe buda. Ay, it's a jury.
Kisha pita mili wa Jesus na kambi.
Ha, basa. Ni hivo. Na makasins wao.
Unafaa kumbuka hiyo jina ASAP.
ASAP. Ah, ASAP Rocky. Anime kumbuka ASAP. So no offense to ASAP by the way, but as I said, like sisi the niggas, all the niggas wako na sura personal, we stand a chance right now. Juu wazee Rihanna improve, man. It can be done, manzi.
Manzi si lazima ukae Drake baze.
Yeah, but
Black
is beautiful, man.
Talking of which, quick one before tuendelee. Kuna hii test tulifanya juzi na maboys wangu fulani.
Just yeah.
So tuliulizwa, which is more important to you? You rank them in order.
Ah, cha tufanye hiyo test sasa hata nikuzi ni.
Ukichagua dem or choosing a partner. So financial status, physical attraction, age, health, faith, character, level of education, cultural background, romance.
Hey, ni mingi, hebu nizione.
Hai, wewe rank zako.
Yani rank zangu, ati kuna financial status, physical attraction,
any.
Age, health, faith, character, level of education, cultural background, romance. I think number one for me ni faith. Ujaka kama green
can I to faith or
can I to faith manze, you have better chances of so kakuna faith pale inja manze cheza kama my DM is open, like I said a few episodes back, you know, my DM is open. It's your what space, your free space.
It's your free space.
Yeah, it's a free space manze. come in. Yeah, so I think for me faith, then after faith character. This doesn't sound serious, but faith character. Alafu, alafu. Ah, mwazi, you have to faith in the physical attraction, bro.
Character na mjaji after physical
attraction.
Either
can switch.
Hakuna ataenda penalty to break that time.
See, but okay, on a serious note, faith, character, physical attraction. Isimu yako inazima. Hebu tuweke hiyo print yako. Kuna faith, kuna character, physical attraction. Then hapo sasa inaanza kuwa tricky. Then cultural background.
Niambia tu the list two.
The list two. The least two ni romance. Jumademo, sinikome madem si romantic. I told you a while back, madem si romantic. Usimwoje kupada dem romantic huku inje. Romance, romance ndo huku chini. And financial status.
Ah.
Mm.
Funny thing.
Romance and financial
status. Kama boys, tulifanya hii stuff, all our answers were almost similar.
Uh-huh.
Nugget.
Uh-huh.
Pia huku chini. Acha nikusome zangu
vile. Acha tuone zako vile. Niko interested kujua. I think I know you. Like acha tuone.
Number 1 faith.
Uh-huh.
Number 2 character.
Mm-hmm.
Number 3 physical attraction.
Uh-huh.
I think hapo ni standard,
for, ni most standard for most men. Standard for most men.
After hapo level of education.
I would as you. Vivi
umetaka kusoma the soba. Nataka ndio soba. Usiniambia ati kuna degree sasa kula.
Unapata msame soma lakini ukakenda kwa streets mazee, si street wise bana.
Zii mazee, both. A little bit of both. Nataka tukiwa 50s.
Nikwambie masomo ni scam bana.
Unaona venye ukidate, venye mademo ukidate. Kama wakiwa married to a doctor wasemanga, me and daktari.
Me and daktari. So nataka kusema me and daktari.
Nataka sisi wote tuko tunasema me and daktari. Because we are both doctors.
Ujua first of all, maybe we si plan kufanya hizo masters na whatever. So I don't care about education. So yeah, come on education, the better.
Mimemaliza juzi. Very soon.
Shida siyezi wa form 4 drop, but nataka ama.
Minimum ni bachelor's degree.
At least umefanya kitu after high school, man.
Me level of education, mase.
Very important.
After hapo cultural background, alafu health, alafu age, alafu romance, mwisho kabisa, financial status.
Imesikia umetaja age hapa chini chini. Will you marry a lady older than you? And if so, how many years is the limit?
I don't know. I think I would consider, but kuna miaka ingine ni mingi sana. Miaka
inafika na kuwa mingi sana.
But however, I would prefer younger. I would prefer younger. Ujai pati yo lecture na...
Na mzai. Mzai zinambia kitu mimi.
Mzai. Mam.
Siko baya.
Baba linita kando wakaniambia. Abu kwaza tafta. Anyway,
Walai.
Niambia.
Alikushua hivyo.
Alikushua simbaya kutafuta someone older, but it's advisable. Someone younger.
Miss jafika point kupewa lecture bado.
Miss ayu lajua pressure yate iko kwangu. Aye. Pressure yate sayi iko kwangu. Sayi napachanga all kind of that good advice maze. So sayi na feel niko ready huku nje kutoka kwa market. Ukiongeza hiyo advice yote na ile character development nimepigwa kwa hii
life. AICD.
I am ready wena.
You're ready.
So hizo ndo list zangu. Alafu, kitu funny na hii list. Ukiuliza madem ni inverted. Vije tu hiko, geuza. Exactly. Romance iko huko juu.
Na financial.
Ziko huko juu. Alafu sasa hizi vitu zingine physical attraction na tilidi.
SJ angalia from that perspective.
Exactly.
But you could ask, you tuongelea to the relationships na nini. I was listening to a certain podcast. Inaitwa Mike Saropen. Kuna umbo is napendanga.
Shout out
to them. Anaitwa Andiang. Andiang alisema, ati ladies don't like men. They like the fact that men like them.
Yeah, true.
He was like, what is something you quite
like? I think a simpler and more cliche way to put it, they like the attention.
Exactly.
Yeah. They like the attention.
I say something you quite
but your stuff new quite and since to kuapa, I think one of the myths or exaggerated, it's not really a myth, but it is exaggerated. Mademu utaka maboyo kona do.
Yeah, that's true. But
it is true, but it is exaggerated.
I would understand them from
akuna dem atakukujia purely juko nado purely as in hakuna reason nyingine isipokuwa pesa
kunao
we ile time uko broke kabisa unakuwa na madem
mimi ya easy oh yes acha nisichome watu hapo
acha ni baba chenye hiyo happen by madem chenye hiyo happen ni hivi as in si, as in unaweza kukatia madem easy chenye hiyo happen ni from my experience lack of financial free, as in capacity inakufanya ukompensate na lugha
na lugha by the
unaget so my lines zimeweza kwani hiyo time company hata unashangia kali wewe
wewe unajua hii time ni apelia like I was to tell you this jika nimekwambia like over the last 1 week like 1 week or 2 weeks when you apelia twice mimi naongea tu na msi mimi niko my natural self alafu sikamsi anasema ikale bweni mfani niko like
necessity buda necessity
is going you for the like I'll take that
this is everything every sense of your being coming together to align to make sure una pata mtu
eh basi hadi kaza kujifikiria maisha eh kumbe na kwanga mfani busy juu lakini hapana si trust your design
kwaona unapata kama demo kole akana hizo ma discussion
ama ni very
mzuri mfani but anado
anado
ama uboya kuna do but mzee ana bo
yeah oh yeah yeah
like
kuna do
but that's a big discussion
but anyway again like I said I wouldn't fault like madam after mzee kuna do it gives you some form of security which is very important by the I'm a big believer that ufai ku get married kama uko financially stable
me too
history unaambia ngo that you're going to build a life together there should be some form of financial stability.
Me too.
You like where you know utaenda kula nini mawe.
But
so I somehow wouldn't fault I somehow believe and you know accept the fact that financial status is a key factor and is a valid factor for many and na si mbaya. It's actually legit and you know
Dear story pia mina tafuta financial security.
Umeongeza pale
juu. Umeongeza hapo. Kauko na don't tafute.
I wish again intimidation. Wish again. Mtakosa mtu anan pesa mingi kunilika.
Wezi wewe ama ku date demanan moko kuliko?
Nah.
For real?
Nah. Maybe apate. Akipata baadaye tukianza ku date. Ah well in good. But you feel intimidated by there like nikiona msi yako na certain class. Says yeah. Na saringi to your story.
Like, I think nimerealize na kuanga more attracted to mature people in general.
I am more attracted to mature people.
Including financially. Peer financially.
Ah.
And cause, this is the reason why. Sijui ni mimi nilianza shule mapema. Ama what happened.
But
shule zote nimeenda. Every class I've been in.
You are the youngest.
Up until after campus.
Yeah.
I was always the youngest in every group.
Same here. Ata mi wala sinahangatumusa hii, I'm the youngest.
So, usually, like I have had that advantage ya kuget from kuinteraction na watu wame go ahead of me.
Yeah.
So, unapata ni watu mature, watu wana kupatia tu yu wisdom, exactly. Unagia tona kusho, even ndo unapitia.
Yeah.
And naturally, nika grow your attraction.
Yeah, I feel
towards
it. Mature and, you know.
Adi sure. Today, kuna venye na kuangatu in... you know like in that scene una try kukatia madem nini kuna tu level of maturity fulani uni bamba
hadi mimi nakuanga hiyo achukia utoto kwa so nikipatana mtu mchua
zikuna ile utoto fiti after mekaka like pamoja ile tu ile tu inaonesha mko comfortable around each other
yeah hiyo utoto ni allowed
hiyo ni in fact it is healthy
kwa sababu yangu inakuwa mingi you can testify to that bila kuwa na utoto mingi sometimes nikaenda behind the scenes
sijui ku expose
hazina
sijui ku expose
spare me manzi acha tukapigane rush ya kwanza alafu tutarudi tuongelee hiyo story nikisurvive hiyo vita it's all right it's okay
tunaenda Ukraine
pale
sasa hivi ikikwambia you take up arms sama ukikuwa called up to the army unaenda since World War 3
tungekuwa bade nimekuwa nikifantasize the whole week nikiwa nimeshikilia gun pale alafu mejifunga ammunition pale kumgongo all over manzi, nimejisema ammunition
wewe hizo mavitu za green
ba na mapisto na mavisu kwa kwa boots
hata ufike hapo shangaa
mimi I think my movies very chocha sana bro.
Eh, ukifika hapo mazee unashangaa mbona nguo yangu inaanza kuwa wewe.
Mimi I'm ready to fire mazee nguo inaanza kuwa wewe. Nimeanzia paka katikati kwa belt.
Asiye lewi ni nini mazee lakini ni belt pia hai.
Kwa ni belt na mwaga maji.
Eh, na mare. Ana kitu si rahisi.
But be by the as in ha, really kwa like naweza ingia huo. Mm. Unajua mimi kushoka kwa time nataka kuingia cadet. Eh, nikuwa nimechocho ba, nikuwa high school. Mm. Kwa like, nye kadeti naweza. but manze like, ikifika like nile time, like inabidi tuingia wo. Ay, mina ingia ba.
Ingekua ile
time. Go protect you guys, manze.
Ingekua medieval times. Ningechukua sword na shield na nivai armor.
Na axe.
Na axe. Kwa zani ingekua na fight car Viking. Yeah. Buddha. Eh, but yu na jomina penda hizi ma... Unajua mimi napenda medieval stuff sana. Mm. As in, I watch medieval a lot.
Yeah.
History ya kufight na sword na nini?
Na kubamba.
You know, fascinate because it requires actual skill.
Yeah, yeah.
As opposed to pointing a gun is not that easy either.
Yeah.
But fighting with a sword.
More skill required, yeah.
I think that is one of the skills nazotaka kujua in my lifetime. To kufight tu na sword. Unaona venye wanaizungushanga mwingine ameshika mbili anazitwist sijui aje.
Alafu defend.
Yeah, kudefend mazee.
That's crazy.
Na hiyo anticipation hiyo. Hiyo ni kitu naweza penda kujifunza.
Hey, but anyway, on a serious note, tungelea story ya Russia na Ukraine.
Yeah.
Like World War 3 mazee ndio ina kai inaingia. Nilimekwambia tu saa yetu la live end times. Buda dunia inaisha bro.
Corona.
Mazee, sasa hivi kwa tunaingia World War 3. Baby
called World War 3.
Kidogo climate change,
na tungoja.
Mazee kuna mshale alitwita akasema ina feel ni kama tuna live isle medieval times for that in that.
Hey, by the way,
last call of plague to all over.
But una joke uki commentate hivyo.
Mm.
Msele za dhani, oh, these guys are in 1300s or something.
Exactly. Seen, do you like to have in a cartoon your time?
The monarch is ill.
Hey.
The kids are fighting for the throne.
Hey,
there's a pandemic going on.
Coming hey, man, see, like,
there's a navy that is approaching from the east.
Climate change, no use, jumu na ambo, kuna
flood,
an army from the east. Tukiputi hivyo, man, see.
Ama hondi wala. Kukazi leva locust pia.
Man, see, haki, walai, hizi dunia inaisha, ama medieval times.
Hato wa repent, Buddha.
Hey, man, see, repentin. Man, you must kiss, nenda kanisa sana. Uda dunia ikisha, nakuwa kanisa, see. anyway, for those who don't know, I think that so many people have no idea what is happening between Russia and Ukraine. Like people just know kuna a war inaendelea.
Educators, master.
Let me just give you a small idea of what is happening.
Mm-hmm.
So Russia may invade Ukraine as of 2-3 days ago. And the reason is kuna a lot of history between Russia and Ukraine. So kuna the former USSR. Wala jisuma history pale high school, wajua the Soviet Union pale.
Mm.
Before 1990, kukwa na Soviet Union, likuwa na Russia, likuwa na Ukraine, and so many other countries there. Yeah. It was a whole empire. But now 1990 lifika, and then Ukraine ikapata independence from USSR. USSR ili collapse 1990. So there was no longer the Soviet Union, there was no Russia as a republic, Ukraine as a republic, and then they went their separate ways. But most Russians still believe that Ukraine afakuwa, but yeah, Russia.
Uh-huh.
And Ukraine is a country that is endowed so many natural resources na nini. Mm. Like kwa per capita income ya Ukraine ni nini? $3,500.
Mm.
Per person. You only like 350,000 per person. Mm-hmm. Per capita income.
Mm.
Ujo per capita income ya Kenya ni nini wewe?
Should
give 50. 20,000 as in your country. Your country ko rich kuna resources kuna nini.
So
is the second largest country in Europe, apart from after Russia is the second largest
size country. Area
in terms of area.
Okay.
In terms of area, second largest country, and in terms of resources, kuna a lot of resources.
So mbona Russia inaingia?
So now Russia, there's this thing called NATO. NATO na maanisha North Atlantic Treaty Organization. So ni a country ilikuwa founded na kina US, akina France, akina Germany, and then many other countries joined in. So now NATO, Ukraine wataka kuingia NATO. But sasa Russia kwa like Ukraine akiingia NATO, NATO atakuwa na set up base Ukraine, na itakuwa somehow a threat to the security of Russia. So kichongu mnaitwa Vladimir Putin amesema no way, no way Ukraine naingia NATO. So lazima tuingie pale Ukraine tuichukue before NATO akuja wa set up base hapa hivi. So that's the root of
why is NATO so important for Ukraine,
because NATO it's actually kulikuwa na a debate in Ukraine for a while whether Ukraine should be a part of Europe or Ukraine should be considered part of Russia. Of
location.
I think around 60-70% of Ukrainians believe that Ukraine should be part of Europe. So Ukraine wanna join NATO to get that sense of security and then to feel more that like they belong to the West and to the European Union. But Russia wataki history.
Russia wataka kuwapanga na wanasema tupangui
ingui manzi. So for those who don't know, hey, at least my drop wisdom like dog.
Mimi nilikuwa kisikiza si love squeeze.
Bila nilikuwa BBC mate the whole week pale basi. But anyway, yeah, so that's the whole day. Wasi waka invade Ukraine and it's a whole war. Sai president wa Ukraine amesema like anyone wants to fight ataka wando country ingine
eh wanapatia na
eh mwende mpatie arms to fight Ukraine but tupige hii kitu tu alafu azote kivile president wa Ukraine na prime minister wa Ukraine on the front line pa
yeah.
Kwa Kenya mwanza tuna expect hapo nikisha tu tukapigana huko
bro hizo vitambi
yenu mwanza
hizo vitambi
hizo vitambi za
ah easy. Anyway,
the only vitu anajua ni pale juu ya gari pale kwa sana
wallahi
Pita ya maneno, hakuna kinyo najua.
History hopefully itaisha soon, but I think as we record this podcast, sijui kama my news sources is as accurate as yours, but I think wame halt, siyati wame rudi.
The war?
Siyati, as in our, wame halt, bado wako huko ndani.
But wame halt?
Wame tulia kiasi.
The Russians?
Yeah.
Ah, that's interesting.
But that doesn't mean that any time from now on as a forward match.
Jumazo listia like walikuwa wanasema like who president of Ukraine kwa sema the plan is the Russians to invade Kiev which is the capital of Ukraine and then they want to kill him the president. Do you know what caused the World War 1? Kuna kumbuka history yako. Kuna ni ghafla ni hapo ilikuwa president wa Poland. Alikuwa anaitwa aje? Sijui Ferdinand who.
Aitito.
Akwa anaitwa Aitito bro. Basi alikuwa anaitwa Ferdinand something manje. The assassination of that guy ilikuwa the genesis and the beginning of World War 1. I don't know if it's one or two, either of them.
Yeah.
And as I imagine assassination in this democratic age, President Ukraine will leave at the Russians. Buddha, World War 3 no chance.
But I don't think so. You know why? I think this might be naive to say. But this is my opinion. It was easier to start a war back then than it is now.
Right now.
Because back then, a war would not have been as devastating as it is now.
Mm.
As it would be now. Because your time was only kwa tu, kitu trigger kidogo. Hey,
vita.
But sai kuna the nuclear bombs, the atomic bombs.
Yeah, man, because of vitu tumechina.
Kuna vitu mingi. I think without those stuff, tungekuwa tushafanya World War 3. Sai tungekuwa World War 7 huko.
Exactly.
Unaget?
Yeah.
So, I think in a sense, it makes it a bit harder.
Yeah.
For it to actually blow up like that.
It's difficult. Sika kitambo.
Sika kitambo. But kitambo
ilikuwa whoa.
Kwa history yote, kitu menibamba, sijuka menibamba, but umse wa Kenya na basenda to the UN.
Oh, baby. Wewe, mshina merato.
Chame pewa bonyo la speech, man. Emi niko opo nasikiza tu nasema, yo, this is impressive, yes, but maze kanyagia. Tuse wala ya ni mzi, kanyagia, bro.
Ah, mbuna, atapanya Putin manzi ya tani saizo.
Atakuja kutest bomb zake na Robi, mse.
Kuna hii story na inaendelea. Kuna hii mimi nasamba online. Inasema, Russia, ati Putin wants the meme-making country. Mayona, of
course. Which is a lie, but anyway, we are a meme-making country.
Nikuwa taa kuambia wasi about your story was a kitamu. Kuna these amazing documentaries for the lovers of documentaries. Kuna hii. Inaitwa The Titans That Built America.
Mm-hmm.
Should go watch it. So inaongelea kuhusu like your period of World War II and the people who helped bring the World War II to to an end.
To an end.
So there's this guy who's anaitwa Pierre Dupont.
Hey,
Pierre Dupont. Pierre Dupont alikuwa one of the pioneers of nuclear weapons. Umso alibuild ile bomb ili bomb Hiroshima na Nagasaki. So na vikuwa sema hiyo story ya nuclear weapons. Like yo, eh, hey, sahi that yo story ili change vitu kabisa.
Yeah, it's change.
Very difficult to go.
Sahi ndio maana unaona hata Europe wana respond na nini Cold
sanctions,
War.
Sanctions
na hizo vitu zote cause eh, hey, kingia ni mambo na weapons.
Yeah, itakuwa normal.
One button away from the end of the world, msee.
Eh, mnachapwa nini moja manzi, mnachapwa nuclear weapon moja mnaisha nyi wote.
But at least
weapons of mass destruction.
At least ni better cause hamtakufa idangu isha kidini. Kind of happen na happen once wote tunaenda. Ila tupata na juu haba chini kwenye watu wanaenda.
Ujio tupata, utona Putin manze ujio uko binguni ya.
Ukikaa tu hivi wana Putin.
Ujio uko huko huko heaven manze.
Ujio uko kwa line ya kwenda huko chini kwa moto.
Walai man.
Lakini ukikaa hivi uliyone. Ujio uko safe.
Uko safe bro, uko safe. Yeah, manze, so manze. But in case of war manze, mimi I'm ready for war. Kuteka pumps. Mimi nabalia nguo zangu za. Ojo, I'm a soldier in the army of the Lord.
This is
I have enough experience. Una madevo, ndio kupigana na madevo vile ni ngumu. Sasa afuti na nitisha aje.
Wala the Bible na somanga the war is not against flesh
and blood.
But
against rulers and principalities.
Kavika kadi wapigana na madevo vifuti na hizi nishtu hapa akuje tupigane basi.
Kwa watu ile ni tangu aje ile one on one combat ilikuwa ni tangu aje sasa. Nilikuwa na fightiwa sana medieval times.
Like to settle by combat.
Exactly. Ile mna fight to death. I mean sisi ni kwa Putin hapa mimi na yeye. Ai muone ai. Yana na ramba shada hapo rokoroko.
Buda, it's easier to speak.
but
it's easier said than done.
We pray for Ukraine, man. I see us not to pray for Ukraine.
Anyway, watu wakiitwa wakidraftiwa wao msikatae kwenda.
Olai.
Tutawachungia vitu zetu huko.
Tutabaki, but we are good watchmen.
there's a certain tech group. I don't know. Cyber crimes group.
Oh,
anonymous.
Anonymous, yeah.
Also, wamesema they have declared cyber war
on Russia.
On Russia.
Mm.
Unaweza pata Russia ndio imewahack kwanza.
Yeah, exactly. I don't know if I said this in the last episode or I was telling other guys somewhere. Nilikuwa nasema about how the war nowadays is not only war on the ground but war on social media and war using other mechanisms.
Yeah.
And kuna hii example ya TikTok. Je, TikTok imetoka China. And China wana push here very heavy agenda because go to US, come to Kenya, and a TikTok. Your algorithm ya TikTok in these other countries apart from China inakusuggestia vitu za ufala bro. Like said vitu za ufala, like I mean ni funny videos unachikisaa msi kama Kenya msi, kuna ule mzee ndaki shout anaimba wimbo kwa valia headphones kuna vidaka hizo msi anaenda ana prank wasi hizo ndo even though algorithm ya US other countries apart from China ina work. Go to China, algorithm yao ina work in such a way that ina kusuggest ya does not kusaidia like engineering videos.
Oh.
Ati DIY, do it, how to do this, how to. So msi akitoka hapo akitoka TikTok 2 hours later kwa shapa. Ukitoka TikTok 2 hours later wewe ni danda manze. Una chill tu na big boys, chill with the big boys. Chill with the big boys. Big boys gani?
Kwa tu kwa exam unauliza swali. Na try kujibu akili yako tu na una
chill with the big boys. So that's another way nini China wana fight the modern war. Like the modern war is not only pale kwa ground. Maana hata anonymous ukisikia ame declare war on Russia.
Cyber war,
yeah.
Mm.
Unajua like systems I can go down manzi, like mko hacked.
Can go down like economy.
Systems can go down manzi. But manzi we pray for Ukraine manzi. Hopefully manzi peace prevails and Putin manzi apate at least afikirie tu kidogo man.
Inshallah.
Yeah, manzi bana afikirie tu kidogo man acha kutupiga. Pigana piga watu huko manzi.
Yeah.
And hopefully sooner rather than later.
Yeah.
We'll have peace in Ukraine manzi.
But itaisha tu. I am hopeful.
Yeah, itaisha.
Itaisha.
But watu wakoke man. Dunia inaisha bro. Hebu wakoke.
Tafuta Yesu, mpende Yesu.
Nampenda bwana.
ingia prisonership squeezy
eh buda squeezy na imba by the by the I'm about to kunini kufanya concert
ala
yeah
concert ya
si ya kuimba eh yeah.
Umekuwa artist
buda koni nimeikuwa sasa kuwa artist
then, eh okay so just kia lakini
zizi sasa nime na get into music sasa so.
Hey, okay, interesting.
Tukuna mtukuna msanii hapa. Sababu nitafutia stage name by the way. Nahitaji stage name sasa.
Kama ya si msanii na unafanya story 8 to 5. Kuna country fulani. Umesema watu wanafanya kazi from Monday to Thursday.
Mbae, manzi.
Ni Belgium, eh?
Belgium, asha pass your law, kasema manzi, like, work is from.
Alafu the same thing iko kwa parliament ya UK.
Kuna
yeah. Bill. Kuna bill.
Mm-hmm.
Watu wa work Monday to Thursday. Mnaanza weekend Friday, mm-hmm. Saturday, Sunday, narudi Monday. I think nitatafuta job huko.
Kabla kutafuta job huko, push your agenda Kenya.
Uanzie wapi?
Basi nilikuwa nakwambia off mic village. So it's so unfair. It's so unfair to give a company and give someone else 6 or 5 days of your week and then unabaki na 1 or 2 days. Like doesn't make sense at all.
True.
What is life come on to spend the almost the whole day making money and then you're not having time to enjoy that money? Doesn't make sense at all.
Yeah.
So manze, ai manze stavi yeye haiende dunia mzima. 4 days wa hata 3 days ikiwezekana.
4 days wa 5 days ni mingi.
5 days ni mingi manze. Monday to Friday. Ah, afu ni 8 to 5
but that is the norm. Cuz unapata ngama Monday to Friday uko job. Most of the time utawa given more than Saturday you're doing house chores, umeenda kule umeenda harusi ya sijui nani kuna tuka kakitutuka familia ni
alitairiwa pale unafaa kwenda sijui
tu sijui amkoa amefanya nini tufebi
tufala yani
alafu sasa Sunday muende kanisa after umepeleka watoto huko akasuni amweka ni mtu wa kanisa sana umebaki hizo magrupu
chama
sasa Sunday unakuja unalala bande uko job tena
ah basi I make sense like alafu unaishi life. Oje mimi kwani kwa time nimekaa hivyo nika question life. Sasa nilikuwa suicide ama nini? Like nilikaa tu nika question hii life niko like as in hii life ni ya nini? Kuna zaliwa, unaenda shule, watengeneza pesa, alafu una date.
True.
As in I think we should
but
look kuna, for purpose in life.
But at least life. kuna hilo sio kisha pasiwa. I think kisha pasiwa. Bosses afai call after wakigawas.
Ah, basi Kenya tutafungwa ya. Leo ngoja unafika ngoja unapata ka email kakazi pale. Kwanza kuna
msio email call.
Kuna msio anaona anakupigia simu saa hii mbona umemsave ni msio wa job. Au jamaa yake kwa shafutwa kazi saa hii.
Nzuri hiyo simu wangu.
Azie, sasa istora kukolo asiye pastor king us mwanze. Ah, na. Stop that bana. Watu wana waki na Nderito umusikiza. Najua nimisikia watu wana asikiza podcast.
Wow.
Kwa kazi kwenu.
Wow, usinichome.
If you are Victor's boss and you are listening to this podcast, I'm telling you right now, don't call him past working hours. Otherwise.
I'd like you to know that I'm available anytime. You can call me anytime you want. Natuwa kukudete hapa
bruno
bana. Naweza pata wana nichomea huku nje. Never know.
But kuna huu presidential candidate anaitwa aje wa Hot. Nimesahau jina yake. Huyu jamaa anataka kulegalize bank.
SMG.
Aujachiki your story. I hope I remember the guy's name. I don't remember. But anataka anasema sikia agenda yake, ino manifesto yake. First of all, your story ya 4 day work week iko kwa manifesto yake.
Mm-hmm.
And then story ya employers not calling you past working hours iko kwa manifesto yake. And then ataka kulegalize bank. And then as his first act as president, itakuwa kuinvite wasi wa smoke bank kwa state house. Akiwa ameongoza pale. Wachiki vile Uhuru alikuwa dungwa vaccine mbele wasi. Pale state house. Sasa yeye the first act ni kuvuta bangi pale state house. Sasa wasi jamani.
Usa juu kwa appeal to the Kenyan market. And appeal to very few people.
Very, very few people.
Mbwenda wambia mzazi wako hivyo.
Bangi. Tukwala vile jina bangi na soundingi tu ya zini. Yeah, but
you know they put your fancy names quiz.
Weed, shash,
and then
kobash.
We should notice they always invent a new name.
Yeah.
Mkishajua hii next time unapata ilibadilika hitu hivyo.
Ilibadilika. I was listening like other shit
just survive.
Ana alikuwa anasema nilikuwa sikiza PLO Lumumba.
Mhm.
Kinga kuhusu languages. Anasema the reason Sheng haiwezi kuwa recognized fully as a language ni hata iko stable.
Mm-hmm.
Ukiangalia ka pidgin English ya Nigeria ishakuwa recognized as a language juu hiyo safa ichenjingi.
Yeah.
Unajua mkisema hivi ni vina maanisha. Sheng, ukienda hapo Mombasa kuna Sheng ya huko. Ukienda Kisumu kuna Sheng ya huko. Azini Sheng is
so diverse. Hata tunaweza kuwa na Sheng yetu sisi wa
hili. Kuna
kuna kuna mwingine anaelewa.
Anaelewa kile mwasema. So, that's the language we have out here.
Yeah. But anyway, it's a good language at least na it's unique. Na napenda venye ni dynamic.
Mia kuna kitu unibamba. Likuwa na kushua history. Kuna kitu ni bamba kama Sheng ya over 40s. All of us are over 40. Cheers, Baba. Asa Sheng yine fit. Sa, but for those who are fans of CTA, Cleaning the Airwaves, you should go check out that channel on YouTube. Kuna a lot of gems. So, Richard Njora hosting yu asa yako. Yo, it's lapale late 40s. Apo 40s nini.
Mm-hmm.
And then, wasa asa story. Kama sa digs. You do wanna come to my digs. Wajua digs ni nini?
Digs ni nini?
Digs ni keja yako. Msee, to my digs. So you guys are like, I want to buy digs. Digs ni nini? So sima njimu mama keja. Digs ni nini? Mama, mimi shengi asu ni baba. Sata
yu, sama creep.
Kwa sa yesu ya digs, manzi. Kwa sa itaga moti pia. Sikuji ya itaga moti.
Asi moti.
Asi moti.
Asi,
anyway. Anyway, shengi, shengi so... So different for so many people.
Yeah. But sama unapatanga kuna venye tu unaelewa chenye mse anasema. At the end of the day wezi shindo nini naendelea hapa.
Exactly.
Kipokuwa kama unasikiza wakadilali, uleza float yote.
Buda mazi jani meketi kando ya msiflani kwa matatu. Jamana ameka, wachikia ase wanini, wajana ishi ushago. Sama. So kuna wama boiza ushago. Asa wajiku kusikiza ngoma na earphones. Ni loudspeaker mse.
Uh-huh.
So ameka sumi yake loudspeaker hafo ameka ngoma ya wakadilali.
Yeah.
No, msi ana rap word for word.
Oh, Allah.
For those people.
Zote.
Msi aliko fit. Anyway, big up to the guy.
Hey. Hapo sawa.
Man.
Anyway. Thank you guys for listening to today's podcast.
Santeni sana.
It's been real. It's been amazing. Sasa tuvae nguo tuende tupigane kule Ukraine.
We are ready for war. We are ready to fight.
Tuende, tuende.
We are fighting for you. Wachiki, alona mwanambianga their ladies manzi yaka. I will die for you. I'm ready to die for you. This is the time. Go die for your ladies. Go to the front line.
I'll take a bullet for you.
I'll take a bullet for you. Zala kule. Saini ringis na fly all over. You can take so many of them. Go and take them right now.
So you kitaka kuacha dem yako na mwambia yo. Na paka alafu na leo unamwambia hey, I've been drafted to the army. See you later.
Kuna mzee Twitter, there's no place like Twitter mzee. There's this chile on Twitter alikama akasema alitweet akasema mzee there's this guy I'm hanging out with and I think I'm beginning to like the guy. Azee mzee fulani voice fulani akareply akasema sikumbuki jina udem but tuasimu alikuwa anaitwa Claire. Aka reply akasema hey yo Claire manzi relax manzi we are in the middle of a war bana relax we are fighting manzi
tulia
we are in the middle of the war manzi relax. Yeah, so if you want to die for your guys to take the bullet and then you train manzi.
Kali so anyway, it's been right. Real, it's been amazing.
Yeah. It's good to be back. And we can't promise anything. So if you can't point out to promise kitu
sahi. Tuwezi promise sasa. Tuwezi wedi tunajaribu.
We are trying our best. Ngoje the next episode vile siku itakuja.
Yeah, ikikuja mshukuru, msicomplain.
But big up, I think again big up to our new fans, whoever they are from, wherever they are.
Yeah.
Big up to, it's a huge chunk, was it? Wow.
Welcome to the group.
Welcome to the group.
To the family.
Watu wa social media wanaitanga farm. Welcome to the farm. Welcome to the farm. Good to have you on board.
Kabisa.
Otherwise, thanks for listening in.
It's been real amazing.
Adios.
See you later.
See ya. Hey, will you say a joke? Next time, take...
Excuse this nanga jokes. Nimekuwa mtu serious.
Mani anze kuu. Jo, unachekesha watu kuinji.
Bas.
I'll do that.
Very good idea.
Man.
Sasa wewe anza.